Viola.
Sound cover beats.
Ebikondo na lokinga teli aiza kunefunza kabenga linazi paundi bambi tukole sobi zebo tobo sude kabi nikola tanga zebo manyi omutimo munafugwe nina kuwana vuna ya tosimula
baby tosimula
kankuwena vuna ya tojajamia
kuma tojajamia
kuwana vuna ya tosimula nga Kankuwena vunga yeto jajamia
Kuma tujajamia
Jaga na kula gebyo na vina kweka Mumutima vina kwekeyo Tompita chisembo chinkomi no Wabula sase wolelo Telino mugweni na tiankase It's my own decision No matter what they say Forever you'll be my baby Kukuba kusomo kamuli ato Saba mkwano kusomo KFMB
You just know it's true love Mkwano in true love
Kuwana vuna yeto simula
Baby to simula
Kankuwena vuna yeto jajamia
Kuma to jajamia
Kuwana vuna yeto simula nga
Baby to simula
Kankuwena vuna yeto jajamia Manya bien kwagala tebikulika nibobisonda tebibalika Simanyi na bunyiza chiingiza mumemeyo na ye kasto chimanyi kwagala natamanya chimanyi kwagala Sire budde tinonde chuka my baby Omtima glass kwa tampola Gwizo kumenye kanga tolaba Kukume kubate kulibala Togukuba neguje kofu
Kuwana vuna yeto simula Baby to simula
Kankuwena vuna yeto jajamia
Kuma to jajamia
Kuwana vuna yeto simula nga
Baby to simula
Kankuwena vuna yeto jajamia
Kuma to jajamia
Kuwana vuna yeto simula
Baby to simula
Kankuwena vuna yeto jajamia
Tujajamia